na ring chanda chema na valisha ma ring nimeshampenda na kereka kwa nini na wakitusema na faidika na nini watani fix tunazidisha ma things tunashukisha ma drinks no ma yanks no ma ex na kupa full attention no ma text I'm loyal for your kiss behind your back and on your face
stay cool and faithful when the boarding when the day is cool yeah you mchokozi playful but I stay true unanichangamsha
amsha amsha
unani
amsha amsha
unanichangamsha
amsha amsha
unani
amsha amsha
unanichangamsha
amsha amsha
una
amsha amsha
unanichangamsha
amsha amsha
una amsha amsha Kabla ya kula na nawa Baada ya kula na nawa Kisha nala tena Unanipa mzuka kahawa Sinala kusema Duka la dawa Unaponipa dosi Meumbika uko sawa Bila vipo dosi Umenishika mabawa Penze kikohozi Kwa kosi ruki sichezi na viko yosi Stay cool and faithful When the boarding when the day is cool Yeah you Mchokozi playful but I stay true Unanichangamsha
Amsha amsha
Unani
Amsha amsha
Unani
Changamsha Amsha amsha
Unani
Amsha amsha
Unani changamsha
Amsha amsha
Una
Amsha amsha
Unani changamsha
Amsha amsha
Una Amsha amsha Unaponiamsha eti Ni kama kumekucha Ile rausha ya gazeti Au nyama imefika bucha Utafikiri nimeketi Kichwa inakuna kucha Hawa matumbiri hawa bendi Mabambucha
Wataji fix, tunazidisha ma things Tunashukisha ma drinks No ma yanks, no ma ex Nakupa full attention No ma text I'm loyal for your kiss Behind your back and on your face
Unanichangamsha
Amsha, amsha
Unani
Amsha, amsha
Unani
Changamsha Amsha, amsha
Unani
Amsha, amsha
Unani changamsha
Amsha, amsha
Una
Amsha, amsha
Unanichangamsha
Amsha, amsha
Una Amsha, amsha